dollar name on the track.
Vita ni Sodoma Gomora, shepu katuni kachora, yuani umeme wa sola.
Oh yeah.
Kiyo nikafunga bendi na vimwaga vijizenti, mtama kukuni wengi usichega, maneno haya jengi ogopacha. Kwa kimacho nini toka fundi saka poteza nati. Msumari gorofa nitoka nyaka mkandarasi. Haridu hariba natuwa nazidisha mbona bado chibu silipati. Mano mesha ni maliza miniweza miniroka wapi.
It's a mesh.
Shuka chini baby turn around. Napenda yo bikini katika bounce baby bounce. Baby choro choro tete, nipandishe farasi ni bebe, nyuma nako follow ilete, katavya mwendo kasi niwe kiwete. Wake macho na nitoka fundi sani mepoteza nati. Msumari gorofani kakanyaga mkandarasi.
Spectacular. Yo KGT mixed this track.